ZWAP.com.
Stop Fix DJ Tracks. The
power.
1, 2, 1, 2. Yeah.
Kulenga leza wanye mwe nduri ningondo. Mabogi wezi kutuka kalo nangapone pansi uho. Ulaveja firida monsi. Hauzo kaya nene vitikoma mumponye pansi nono. Ndiye vintu ninakana nisi vintu vya kutwisika. Vino mukarola papira papo mbola vino na mumwisika. These niggas wanna draw me down. Inale moloki wana mvula. Bazafana chifukoshe.
Wacha bakai bafeshi vemafuna chifukoshe.
Bazafana chifukoshe. Bazafana chipukoshe. Bazafana chipukoshe. Bazafana chipukoshe.
Bazafana vifukushi. Badi underground full of vipushi. Babwata bwata to nyimbo twabo tukalipo fika pamukushi. Bagai bafuna kapushi. Fulu ya jomba tipa. Sindi nezesko batika mfana kandala malelo katripa. Chupa nisika kukamwa. Pamuna baka kwama. Nilikushoni pefo machalila patina fala mapatama. Iwe fitilingana ifeti kachosa nipanga. Nichimosi mosi wambolinga niza wapa iflin muna pama. Tenzo loke wanambula. Sikali poya mbopula. Hapa nichilinga kingi kupala simumbali muli na mainduna. Mboko mujini ya zula. Nisha inafundu kazuba. Api running the shit in the city. Blue jeans woni semu nasuwa.
Kulengaleza wanye mwe nduri ningondo.
Ulaveja.
Mabogi wezi kutuka kalo nangapone pansi uho. Ulaveja firida monsi. Hauzo kaya nene vitikoma mumponye pansi nono. Ndiye vintu ninakana nisi vintu vya kutwisika. Vino mukarola papira papo mbola vino na mumwisika. These niggas wanna draw me down. Inale moloki wana mvula. Bazafana chifukoshe.
Wacha bakai bafeshi vemafuna chifukoshe.
Bazafana chifukoshe. Bazafana chifukoshe. Bazafana chifukoshe. Bazafana chifukoshe.
Halo vela wali mupesha mafera ngani mtu wea feluka. Singa pite bine muliba feki beta chati ya kelukai. Muma zina macheboza muti yako steki zeni nosi ya bonzo. Tunga nijere masuku pa mtu zina sira kare zonzeru ni za ukuruku. Ha jifeti nikonga kofiji bitch nika vala pakamo. Yo ever trust a snitch when I knew it's a caliber grandma. Move in a mushy of Ansanu Tiziru me watching Ansanyan. Back to the center of Opu Wachino Chakana Kanai. Lakini Fifi Fino Muku Chicha Mosi Vita Kwati for Man Away. Show for young Madongo Palengisu Kusi Avonga Way. They just wanna see me fall down. But you were shaper before come. Ziva Makamba Ngastafu Alipo. Simply because when a bad breath.
ZWAP.com.
Bazafana chifukoshe.
Fatima ya mafiaza siyo.
Bazafana chifukoshe.
Let's get nandu, I gotcha.
Bazafana chifukoshe.
King Tukon, MTSC.
Bazafana chifukoshe.